shit, King's last, you know, hey. Zothe zwine ndamba baby ti koshela muno, kali tshe u tamba baby kampe lufuno. Musi ndi na ene ndi pfa unga ndi ta durum, kari pepe vhana mianga vha wane vha durum. To mu wano konda naho a sa pfi mukondi, best bono yanga naye u to pfi mukondi. To takala nga manda mazwale vha sa mudondi. He musadzi wanga nene ndi munna wawe, ningala mbilu yanga a vule mbilu yawe. Kampe lufuno lothe lune nda ko ṱoḓa, ri ṱuwa roṱhe musi ndi tshi yo rikoda. Khape vhathu vhanzhi vha khou thoma no rikoda, fele ḓo mumala ḓuvha ḽathu ḽi khou ṱoḓa. A thi ḽi tshithu mara lufuno ḓo afoda, munyanyani washu dzi kamera dzi khou koda. Hu na vhathu vha baya vhane ene vha khou mu ṱoḓa.